ensonga endese okwogera kera ngankulu ebayita okujjukiza enonga egenda eryab'ekika kyange banakulova ebimo mwemanyi bulungi era babamanyi ne wesimenya mannya wadde nga wakyaliwo banja beebuuza nti byebiki ebigulu bimu kiki guno omugendo gwa kitiibwa kyambeerera beebobola babayitawo bulijjo nga balina amapeesa ameeru ku bifuba ne kugo kuliko ennyukuta emmyufu tya mbogulo bimu baamala dda n'okkola ebirayira bo baleke baveeko naye rabayoga bwe nswalidde mu bantu kubanda bye bannaggulovimo bangi ebyeppeesa lyaffe baabifiisa dda bangi tebakyagalina baagasuulana dda abalala galika mu mayumba wansi mu bitanda omusiraamu ayambala akakufiira n'alabwa abalala midaali onoomunaggulovimo teri kimwogerako eppeesa lye yasuula ye nga atuswaziza ate nga tulina kkoolo
nga ttiimu
kye twagala okuteeba tunakiteeba tutyaffe singa tunagayana onoogayanira eppeesa
munnange
tusudde mu nnyanga nze njakkanza kugende wa anko malope naye kirungi mutegete
gyempitayita ndaba bangi bannaffe abatuswazaswaza
nekireetera n'aba batulaba batatumanyi nnyo okutujereganga bangi bambala bubiine beeyisa
batyo bagumise abanywedde ku kituufu
naye omusumba mugerwa yasomesa nti ow'ekikula bw'atyo tamala biseera byo bangi bambalidde bibbulifu
kesi bamunda mujjudde empapula kati gwe
wabbulifu kasi y'omuligolo dikwata na kitiibwa teryaddira bbulifu kasi y'omuligolo dinayita
wakyamu nga waliwo ababbi
abamu bapangisa ne ku poliisi batambuza obugagga
kati gwe bw'olaba nga alina bbulifu kasi nayita wakyamu ekyo kimanye nti
omusumba mugerwa yasomesa nti bulifu kasi bwe zityo ziba za bikikuli jjukira tulina kkoolo kye twagala okuteeba
naye ate
tunagiteeba tutyaffe
singa
tunagayana
manya nti
okayalira eppeesa
munnange
tusudde mu nnyanga nze njakkanza
kugenda wa
akomalope naye kino kimutegedde
Thank you.